ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele kwamukele futhi ngenkulu imfudumalo engosini yethu e-fresh ngingusibonelo BT okangema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christian Networks. Kuney'khathi lakhona uNkulunkulu ezwakale eqhele ngamamayela ekude le, lokho kumuzwa okwenza ungazizwa kahle futhi ungazinzi. Usho ngathi umthanda uNkulunkulu, uma ungakafiki lapho unokwazi ukuthi kunento eshodayo. Mhlawumbe namhlanje ubungathanda uba ngikhulume ngey'busiso zikaNkulunkulu, ikusasa elimangalisayo akuhlelele lona, izinto ezinhle afuna ukuyiletha phezu kwempilo yakho. Futhi ngesikhathi zonke lezo zinto ziliqiniso, namhlanje angisho ukuthi akuwona omunye waleyo myalezo, ngoba impande imbangela yalokho kuqhela uNkulunkulu ngokuthi sinqume ukuyihambela indlela yethu. Yebona bala, izwi lakhe liyasho ukuthi lokho kubi futhi lokho akukhona ukumhlonipha uNkulunkulu. Kodwa lokho kwabe kuyizinkulungwane zeminyaka eyadlula. Izinto seyiguqukile, sengazi kangcono. Ngizokukhipha mina lokho eBhayibhelini, kade ngiyele kwamathanda nhliziyo ngenzeke indlela yami. Ngakho kancane kancane ziqale iphume izinto esandleni, impilo ikuthele ngenxaphanxapha yodaka ekhanda. Qedazakala uNkulunkulu eqhele ngamalengiso nakho kuyikhona okuqhubekayo. Isaya 59 verse 1-2. Bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukubingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Umongo, uNkulunkulu akakubusisi ukuphambana nokuphikwa yizwi lakhe, ngoba uyakuthanda. Ngeke avese anganaki nje akududulele eklasini elilandelayo kumbe abusise isono sakho noma angasishaya indiva. Kodwa ngoJesu uzokuthethelela uma kuphela uguquka kuleso sono qeda ubuyele kuye. Futhi ngokuphazima kweso useduze nawe, yebo ngaphezu kwenhliziyo yakho, ngoba bheka isandla sikaNkulunkulu asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukubingezwa. Ukuyithola i-devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.